radio yijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Feniste nshimye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndongera ngiharire abana babyawe nibo bakunda kuvuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Muri iki kiganiro murumva ko no ku babyeyi babyaye kubura umwana wagiriye kugise ntumenye ko yapfuye ngo umupfunye ntiwemera ko yagiye. Murumva umubyeyi wabuze abana babiri umuhungu n'umukobwa. Abana nshaka bamwe bari mu Rwanda aho barezwe n'abagiraneza babatoyi babatoraguye batazi iyo bajya. Murumva umwana waburiye ku Gisenyi ari kumwe na sekuru bava muri Congo, ariko hari n'abandi bana benshi bagiye bajya mu Burayi n'abashishikazwaga no kubaha imiryango ishaka banirera. Iki kiganiro ngituye ababyeyi mwese mwabyaye mukavutswa kurera bo mwibarutse, ngituye ababyeyi barerera Imana n'u Rwanda bagaha amizero y'ubuzima abana batuye mu mihana. Iki ni kiganiro agasaro kaburaga kwijwi ry'America. Mu kwezi kwa munani umwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa wari ufite hagati imyaka 4 n'5 yavuye mu nkambi ya Kibumba mu gihugu cyahoze cyitwa Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ari kumwe na sekuru. Bakize ku Gisenyi baraburana muri iyi myaka 28 ishize. Nyirarume Marcel Munyemana yaramushakishije mu miryango ifasha abari mu kaga n'iyakira abana bato araheba. Yaje mu kiganiro agasaro kaburaga kubera ko yakomeje kwizera ko uwo mwana akiriho. Uwo mwana yitwa Mahoro. Nyirarume Marcel Munyemana atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jadi akagari ka Nyabudiba umudugudu wa Rubona.
Yitwa Mahoro irindi ryirisinino yitwa Banyangirende. Yabuze mu 1994 duhunguka ariko akaba yari kumwe na sekuru. Noneho nyuma baza kuburana. Baburanye rero ubwo ndamushakisha turamubura. None mu by'ukuri kubera ko yaburiye muri za Gisenyi hariya muri kariya gace nongeye kumubona, nagiye mbaza muri za medecine sans frontiere ndabubura no muri sabici brene hose sikumubona.
1994 mu kwezi kwa munani muvuye mu nkambi muri Congo mugarutse mu Rwanda
ya Kibumba.
Umwana
muramuburiye mu Rwanda.
Byagenze gute kugira ngo umwana abure? Byagenze gute?
Yari ari kumwe na sekuru mbaza kuburana. Ubwo rero nanjye na abari bari kumwe na sekuru bambwiye ko baburanye noneho nibwo natangiye kurangira.
Uyu mwana yari afite imyaka ingahe?
Yari afite hagati y'imyaka 5 n'indi.
None se
yari umwana wa mushiki wanjye.
Mukimara kubona ko umwana atageze mu rugo, umusaza akababwira ko amuburiye ku Gisenyi, mwahise mujyayo mujya kumushaka cyangwa se mwasubiye hashize imyaka?
Hashize iminsi kuko uwo musaza yageze mu Rwanda arapfa. Mbura makuru rero nakomeje gushakisha ku nifashishije ya miryango ariko nta gisubizo nabonye.
Uwakubwiye ko umwana yasigaye ku Gisenyi ni sekuru?
Niwe wabimbwiye.
Akakubwira ko bambukanye neza umupaka bakinjiranira mu Rwanda?
Binjiranye mu Rwanda rwose baburanira hagati ya, urabona bari bavuye mu nkambi ya Kibumba. Bari bavuye mu nkambi ya Kibumba barambuka ahantu niba ari mu cyahoze ari mu Turandi, ubu ubanza bagita muri Mudende hari sinamenya, ariko bari mu Rwanda nyine.
mukanya wambwiye uti hashize iminsi ari kugenda ibaza niba harashize amezi cyangwa imyaka kuvumenye ko umwana wawe yabuze hashize igihe kingana iki kugera ngo usubire aho muri mutubye gushakisha umve ko ureko kwamubona
hashize nk'igihe kingana n'umwaka
nyuma y'umwaka
biranga ariko nkomeza no kwifashisha ya miryango ishakisha abana utwandika ariko nta gisubizo nigeze mbona.
Hari ikigo se hafi aho ngaho cyakiraga abana badafite kirera babe na kokageni
gishobora kubona na cyari gihari kuko njye ntacyo nabonye kuko njye urabonana nari i Kigali ari ako gace nakamenyereye nabone nkamenyereye ku buryo ngo ku buryo namenya ko ikigo cyaba gihari nakoresheje impapuro nshakisha nyine
warandikaga gusa
narandikaga gusa nandika ya miryango
ntibagusubiza
ntibansubize rwose nka buri gisubizo.
Imyaka 28 irashize Mahoro utamubona nyina aracyariho
nawe yarapfuye mama we yari mushiki wanjye
hari abandi babyeyi afite
mu by'ukuri yari umupapira ariko akunda abantu bashugurika ntabwo rero namenya niba ntabwo yari azi
nta muntu waba warakuranye urugendo na sekuru wa Mahoro bagaruka mu Rwanda waba waramurabutswe bageze aho ngaho muri za mutura waba warabonye akaguha amakuru ya nyuma yakugaragariza ko ashobora kuba ari muri ako karere koko
uwo ngo arafunze ntabwo nabasha kumubona kereka wenda nkoze ku rugero nkajya kumushaka afungiranye
ariko arahari yarabiye hari umuntu uhari ubizi
wenda umuntu yamushakiye
hari umuntu hari ubizuza amakuru y'amahoro
akama amakuru wenda na akama amakuru neza
uwo mugabo uzagenda umurebe hanyuma azaguha amakuru nurangiza uzayasangiza kugira ngo tuyahereho dushobore gushakisha imyana aherereye noneho umubereye nyirarume niba nyirangirehe niryo zina rindi rye ry'amahoro niba ariho akaba ari muri ako gace ka Rubavu muri ako karere ka Rubavu iyo za Gisenyi yarakuze ubungubu niba ariho ni umukobwa ni umugore imyaka 33 arakuze ashobora kuba anabyaye anahetse niba ariho akaba kumva wongera umwibutsa icyo mupana umubwire n'icyo umushakira
yewe nuko nyine yari umwifa wanjye nkaba mubere nyirarume
yego
kandi rero urabyo mba nta wundi mubyeyi yaba afite uretse njyewe icya mbere cyo nuko ari uwo mu muryango wanjye kandi ikabasha nk'aho ari amaraso yanjye kumukunda rwose namukunda na n'ubu ndacyamukunda icyo nshaka ni ukugira ngo menye amakuru niba yaba ariho agihumeka niba uramubonye nabyo byamfasha byatubasha kuruhuka mu mutima umuntu utigeze utabonye apfa cyangwa se utazi aho ari burya ubumukumbuye cyane n'umubaro mwinshi
birumvikana ukomeze wihangane kandi ngushimire ko utacitse intege ukaba ukomeje gushakisha uyu mwisha wawe Mahoro nyirangire nte niba ariho niba hari umuntu wamurabutswe batahuka muri 1994 bavuye mu nkambi ya Kibumba bagatandukanira aho muri za mutura muri ako karere ka Musanze magingwa ya waba amuzi waba yaramubonye waba yarabonye umwana w'imyaka 5, 4, 5, 6 se ntawamenya ariko waba aramutoraguye kamurira kamukuza akaba amufite nawe yatubwira hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga tukamuhuza na nyirarume Munyemana Marcel. Munyemana ndagushimiye rero kuba wizeye ijwi ry'Amerika nkwifurije amahoro n'amahirwe ubwo tuzavugana
Imana ibarinde cyane kandi mukomeze mubifashemo rwose uwo mugira neza aramutse amuboneye nawe namusabira umugisha ku Mana nyine urabyumva kuko ntabwo waboneje ngo wahembe umuntu ko igikorwa cyiza nk'icyo ngicyo ariko Imana rwose nawe yamuhemba nanjye sinabura kumuhemba ariko cyane cyane Imana kuko njye sinabona ibihembo byahemba umuntu wakoze igikorwa ariko Imana yo yabikora kandi nanjye byanshimisha n'ubusanzwe aba ari nawe mubyeyi we n'ubundi aba ari umubyeyi ababura kumushyikira
rero yego ngahure rukomere
yego namwe
agasaro kaburaga
uwitwa Habumugisha Ramadhan yari umwana wigaga mu mashuri abanza mu mwaka w'1994 akaba imfura iwabo. Yakoze urugendo rurerure ahunga ava aho yari atuye ajya Kabuga, ahava ajya ku Kicukiro mu Gatenga, ahungira Igitarama, yerekeza Icyangugu, ataha muri Kongo. Igihe inkambi zasenywaga yatandukanye na mushiki we Mukashumbusho Zuriati, nawe wari umwana muto atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo akagari ka Bisenga umudugudu wa Gasiza.
Umugisha twatandukanye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane muri Jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo twatandukanye. Twakoze urugendo rurerure cyane ariko tuza kuburanira muri Kongo.
Mwakoze urugendo rurerure muva he mujya he muri Kongo? Ko ari hanini mwahageze muturukane?
Twabanaga na nyirasenge wa mama hano ku Isumo, aho Habumugisha yigaga ku kigo cyitwa Kamurindi. Tuharahava turakomeza tujya Kabuga, tuve Kabuga tujya Kicukiro mu Gatenga, tuva mu Gatenga turakomeza tugera Igitarama, tuva Igitarama turakomeza tugera Icyangugu, twambuka muri Cyangugu tuza muri Kongo. Ubwo rero aho ngaho twageze, Habumugisha atangira kwiga, ubuzima burakomeza. Atangira kwiga yigaga mu wa mbere segonderi, aho yari yatangiye kwiga Icyongereza muri Kongo. Inkambi twari turimo iza guturika ituritse, ubwo ni muri ubwo buryo we twaburanye ngenda ukwanjye na wagenda ukwe.
Mwari mu yihe nkambi muri Kongo?
Eba, ntabwo inkambi ntabwo naba nibuka kuko nanjye ubwanjye nari ndi muto cyane, izo traje nizo nibuka. Ibi ngibi byose ndi kugenda nkubwira ni amakuru nagiye nkusanya ku bantu twari turi kumwe.
None ayo makuru uvuga ko wakusanyije arebana na Habumugisha ninde we yakubwiye?
Ni murumuna mama wanjye wo kwa se wabo witwa Sada, kuko we barahunganye ari uwo Sada n'umugabo wa Sada na Sada ubwabo bagiranye muri Kongo. Habumugisha n'umugabo wa Sada baza gusubira inyuma bagiye ngahantu bari haturitse, baza gusubira inyuma bagiye kureba icyo kwifubika. Aho niho byahise birangirira, nta muntu wigeze wongera kumenya ari uwo mugabo wa Sada ari uwo musaza wanjye, ntabwo bigeze bongera guhura kugeza n'ubu.
Wowe muri 1994 Zuriati wari ufite imyaka ingahe?
Muri 1994 nari mu mezi, kuko navutse 93 njyewe.
Niyo mpamvu amakuru yose uzi kuri musaza wawe nayo wagiye ubwirwa n'abantu umaze gukura?
Amakuru yose nzi nayakusanyije mu byumweru bibiri birarangije. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri Ramaza nigeze kuvuga ashakisha umuryango, turafeyiringa kuko nta muntu twari dufite utwitaho dukurikirana. Turabyumva ariko ntitwagira icyo tubikoraho.
Yashakishije umuryango avuga ko ari hehe?
Yari ari muri Zimbabwe.
Turi umwaka w'ibihumbi bibiri. Ni iki cyatumye mudashobora kuvugana na we icyo gihe kugira ngo musubize impuruza ye?
Ikintu urumva twebwe twagiye dukorera mu miryango itari yacu, hanyuma bikumvika tuza kubyumva kuri BBC. Ariko abantu umuntu twari turi kumwe nawe icyo gihe, nawe nta mbaraga yari afite zo kuba yajya gushakisha, nawe yaje guhita apfa nta wundi muntu wigendera kubikurikirana.
Icyo gihe itangazo ryahise mu mwaka bibiri ryavugaga ko Habumugisha Ramadhan ashobora kuba ari muri Zimbabwe ashakisha umuryango we mu Rwanda.
Ku muryango wo mu Rwanda gusa yongera avuga ko ngo iyo nta kizere afite cy'uko umuryango waba uriho, kuko iyo baza kuba bariho baba baramushakishije.
Uretse ko bitamubujije gutanga itangazo, birumvikana mwari mukiri batoya mwasigaye imwe nyine. Ongera unyibutse na Habumugisha niba twumvara byumviraho iwanyu musigaye muri bangahe?
Iwacu hasigaye hagumagase Abdurukadiri na Mahoro Hasha.
Genda buhoro, genda buhoro, humura ndabyumva kugusubiza inyuma ukongera kibuka ibyo bihe bibi mbambizi yuko bibahungabanya ariko nanone harimo agakiza kubera ko n'uburyo bwo kugira ngo ubivuge ubyature ntubigeze ubona umwanya wo kugira ngo ubivuge ntabwo ugeze ubona umwanya wo kugira ngo umusaza wawe niba ariho akumve yumve yuko nawe uriho bimuhumurize ko nawe wumve yuko ibyo uvuga abyumva ijwi ryawe ahwari araryumva n'uburyo bwo kugira ngo mutangire muvugane binyuze hano mu kiganiro agasaro kaburaga hanyuma n'ibi by'Imana tuzakora ubushakashatsi uzamubone yakire umubwire nari nkubajije abavandimwe bawe baba barekosa abakire kugira ngo abumve
biragoye kuko mu buzima bwanjye n'ubwa mbere ntabwe mvuga iki kintu mu buzima sinigeze nanakivuga ni ukuvuga ngo turi abavandimwe batatu twe dusigaye hari haguma gake abdurupadire
yego
akaba naho sista wacu witwa Mahoro Hasha
yego
akaba nanjye mukashumba Shoriyati
iyi myaka 28 yose irashize urambwira uti ntabwo nigeze nshobora kuvuga kino kibazo ntabwo nigeze nshobora kuvuga kwatura ngo mvuge ko musaza wanjye ntamufite ntamubona hafi ntiwigeze ubona umwanya wo kugira ngo uvuge yuko nta babyeyi ufite ngo ushobore gukora ikiriyo cyawe mu mutima no mu migirire no mu migenzereze bibeho uyu ni umwanya ufate mu gihe tuganira kugira ngo ngufashe kwiyakira reka tubavuge musaza wawe tumushaka niba twumva umuntu wese waba ari muri Zimbabwe cyangwa se muri ibyo bihugu byose birimo mu karere k'Afurika y'amajyepfo bumva ibyo by'Amerika abari muri Malawi muri Zambia muri Mozambique muri Angola no muri Afurika y'epfo turashaka haba umugisha Ramadhan bashiki be arukotse baramushaka bari mu Rwanda none Zuriyati niki cyakubuzaga kuvuga bawe niki cyakubuzaga kuvuga uti mbashake menye uko byagenze naho baherereye niki cyabikubuzaga
nta kintu kigeze kibimbuza urumva iyo umuntu akiri mu maboko y'abamufite nta liberte totali aba afite nta bwigenge nta bwisanzure ndabona ari nzoba ntahera sinari nzwo nabaza niyo mpamvu ntigeze mbikora
ariko se nta nubwo wabazaga abakurera ngo ubabaze uti kaga kuru mwamenya ko ababyeyi banjye cyangwa se abandi tuvukana mu muryango icyo ntabwo wakibabazaga
ni ukuvuga ngo nagiye mbibaza inshuro nyinshi ariko nabo bakambwira ati ikintu kitubabaza ni ukuntu uriya mwana twagiye tuburana kandi nk'umuntu naribaza cyane cyane nahoraga mbaza niga mwaka gatandatu primaire nibwo nawe yaje kwitaba Imana ubwo biba birangiye gutyo apfa nawe nta kintu gifatika ndageraho aho mbere umudamu niho nongeye gushakisha noneho mfite liberte totale no kuri buri muntu wese nagiye numva bagiye bambwira ngo byagenze gutya nibwo naje kugwa rero kuri uwo muhungu na mama wo kwa se wabo
amakuru mpaye arahagije kugira ngo nyahereho nshakishe kandi nahamagariye nabumva ikiganiro agasaro kaburaga muri uyu mwanya bazakumenya bazamumenya bazamenya ha umugisha Ramadhan wowe nka mushiki we azakwibuka kubera ko ari uruhinja ubu aho ari hose niba kumva niki ushaka kumubwira kuri ku mutima umaze imyaka yose wifuza ko wamubwira umubona
cyo namubwira ni byinshi cyane
ushaka mu bice ushoboye
mfite namubwira ni byinshi cyane gusingenzi amukunda cyane no mu makuru nagiye numva no ko yadukundaga nawe cyane rero umwana uzi ubwenge turamukunda turamushaka muri rusange mu muryango wose uramukeneye kuko yahoze ari imfura yabo ari umwana mwiza kandi wubaha bumvira turamukunda.
Iryo jambo ry'urukundo niryo rikuru riruta yose mukashumbusho Julie ati nongere nkwihanganishe kandi ngukomeze. Iki ni igihe gikomeye cyo kwibuka no gushaka umuvandimwe wawe aho umugisha Ramadan nkaba nizera yuko uzamubona agihumeka umwuka wazima. Ndahamya nkomeje yuko tuzashaka ariko kandi tuzifashisha imbaga nini yabumva ijwi rya Amerika ku isi yose aho umuvandimwe wawe yaba ari. Tuzamubona rero hanyuma tuzashimishwa no kubahuza kugira ngo mwongere hure ibyishimo umutegereje hongere ubibone nawe ibyabategerejeho abibone. Ndagushimiye cyane Julia Tsingusurize abavandimwe bawe bagufashije gushaka amakuru kiri umwana ariko ugahatiriza mpaka uyamenye kugira ngo uzashobore kuyadusangiza. Ushaka musaza wawe ngaho rero ukomere wihangane ibisigaye ubirekere n'Imana.
Nafashe imirimo yanyu ubwo ndi gutuma imiryango ni yawe yaburanye.
Agasaro kaburaga mukomeje kumva ikiganiro agasaru kaburaga ku ijwi rya Amerika mugizweho nange Venuste Nshimiyimana. Umwana witwa Mburamatare Abdu yavuye mu muryango we mu mwaka w'1993 yavuye mu Rwanda ajyanwe mu Bufaransa nyina wabo Tumusabe Amina azi uko byagenze. Atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga akagari ka Karambo umudugudu w'Amahoro.
Utwamubuze muri uwo mwaka rero agenda ajyanwe n'abazungu ngo bamutwaye mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuva icyo gihe nta gakuru ke twongeye kumenya. Sekuru aracyahari arashaje cyane yifuza nibura no kumubonaho rimwe arangiza safira na nyirakuru arahari. Ubwo rero twajya dufasha niba byashoboka ko twamenya niba akiriho tukongera kuvuka.
None se mu Bufaransa yahageze ate?
Mu Bufaransa yajyanwe ngo n'abazungu bari batuye mu Kiyovu bafite abanyarwanda babakorera ngo birirwa batoragura abana bose babaha abana. Ariko mbere y'uko bamutwara baje ku karere ku cyahoze ari komine Taba burugumesiri wa Taba ngo arabasinyira bari kumwe na mama w'umwana. Ariko hashize iminsi mama w'umwana yitwaga Nyirabahima Murekatete Rutije.
Urambwira ko burugumesiri wa komine Taba ari we abasinyiye? Icyo gihe burugumesiri wa komine Taba yitwaga nde?
Akayesu Jean Paul.
Abo bazungu baje gutwara abana uribuka? Hari abo bibukamo amazina yabo? Baturukaga Kigali hehe? Babaga he
abo bazungu? Babaga Kigali ariko ntago nzi niba hari abandi bana batwaye. Uwo twabashe kumenya n'uwo wacu.
Bari batuye Kigali hehe? Ko Kigali yari nini. Bari batuye mu kahe gace ka Kigali?
Bari batuye mu gace ko mu Kiyovu. Ayo ni amakuru twahawe nyuma.
Abo banyarwanda bambwiye babakoreraga babafashaga ku gutoragura abana hari amazina y'abo banyarwanda wabuze?
Ayo nsi tege nange nari umwana na makuru numvanye ababyeyi nabo bayahawe n'umuntu wari uturanye na mama.
Nta zina na rimwe wigeze ufata ry'umunyarwanda wafashaga abo bazungu kujyana abana i Burayi?
Nta zina na rimwe twamenye. Gusa twamenye ko ngo muri abo bazungu bamutwaye ngo harimo umudokteri wakoraga muri CHK ariko nawe nta zina rye twabashije kumenya.
Kugira ngo bajyane uwo mwana bahuriye he na mama we?
Mama wabo yabaga mu rugo ariko igihe kiragera aza kuza i Kigali ngo atura mu Kiyovu. hanyuma umwana ariko twamureraga igihe kiragera aravuga ati mu mwana ari mu kiruhuko umwana yaratangiye umwaka wa mbere yaramaze kugira imyaka irindwi ati mu mwana tsuri umusaza abanza no kumumwima ariko ageze aho aramumuha ati sinakwima umwana nyine kuri uko kujya kumusura nibwo yahise ngo amuhe
hari icyo bamuhaye bamuguranira ko abahaye uwo mwana hari icyo mwamenye
ntacyo twabashije kumenya
uwababwiye ko yagiye mu Bufaransa yababwiye yuko agifite amazina ye yose
tumaze kubimenya ko ngo baje gusinyisha mu karere muri komine ya Taba umusaza tumaze gushyingura mama we kuko mama we hashize nk'ibyumweru bibiri amutanze n'ubundi arapfa tumaze kumushyingura umusaza ajya ku karere kuburanya burugumesitiri ati gute ushobora gufata umwana wanjye uzi nirereye kuko burugumesitiri twari duturanye no mu muryango ati ukuzi kuri uwo mwana ari njye wamwirereye gute ubasha kumusinyira ukamutanga arangije aramubwira ati bambwiye ko n'abazungu barya abantu ngo baba baragiye kundira umwana cyangwa kumukoramo imiti aramubwira ati muzehe tuza ntabwo bagiye kumurya bagiye kumurera ati kandi nta nubwo akitwa ya mazina yanyu y'amaswayire bamwise andi mazina abwira umusaza ko ngo bamwise Rwayitare Antoine
mbere yuko wamuhinduriraga yitwaga nde
yitwaga Mburamatare Abudu
akayezu Jean Paul niwe wamusinyiye kugira ngo agende
kugira ngo agende
bisobanuye yuko na nyina mbere yuko yitaba Imana nawe yaje kuri komine aho ngaho gusinya nubwo bwose atageze iwanyu ngo abasuhuze ariko ubu yaje gusinya kubera ko niwe washyize umukono ku rupapuro rwemeza yuko umwana atanzwe
ese nubwo atageze mu rugo kuko ntabwo bari kubyumva kimwe n'umusaza ntabwo yari buhagere ngo abimubwire
birumvikana umusaza amaze imyaka 29 yibazaho umwana umwuzukuru we ari ntagakuruke hari ahandi mwashakishirije kugira ngo mumenye amakuru ye agezeyo ntigeze abandikira ntagapapuro mwigeze mubona
umusaza akimara kubimenya gutyo yagize umubabaro mwinshi aravuga ati nge nzajya kubarega kuri ambasade y'abafaransa ikorera mu Rwanda ariko akiri muri ibyo ngibyo nibwo urumva hari 93 muri 94 intambara yarabaye nyuma yo ku ariko mbere yaho gatoya ngo wari burugumesitiri we yandikiranaga na babonana n'umusaza akamubwira ati we wangambaniriye umwana ntangira umwana wenda bagwaye n'amafaranga simbizi aramubwira ati njye nabahaye n'amakuru ko nyina w'umwana yapfuye ngo baravuga ngo barashaka kubakisha igituro cya nyina w'umwana bamenye n'uwamuhambishije ngo igihe nikigera umwana bazamugarura ngo aze mu muryango asura abantu ariko urumva muzaramubwira ati mpa aderese zabo njye nivuganira nabo none bazimwima ubwo intambara yabaye rero nta kindi kirakorwa nyuma y'intambara tusubira ku karere kureba ko twabona izo aderese baratubwira ngo byaranyanyagiye nta kindi twigeze tubasha gukora
uwo mwana Rwayitare mu muryango iyo urebye waramubonye atangira primaire yarakara agahungu kagimbutse ubona asa n'andi wanyu mu muryango
nta muntu basaga mu muryango ngo afite ngo ishusho y'abazungu yari umwana w'inzobe wari ufite imisatsi y'amarende yari afite n'agakofu ku jisho akagira n'akananwa twajyaga tuvuga ati afite akananwa nk'ak'abazungu nicyo mwibukiraho
ndahamya yuko Rwayitare ubu ngubu imyaka 7 yagiye avuga ikinyarwanda hasi imyaka myinshi ashobora kuba arakibagiwe ariko niba atarakibagiwe akumva nyina wabo baramusuhuza
ndi nyina wabo
musuhuze ufite iminota nta nubwo umunota wuzuye n'amasegonda 45 mubwire icyo wumva nk'umubyeyi wumva ushaka kubwira uwo mwana n'impamvu mushaka amasegonda ni make ariko yakoreshe mbere yuko ngusezeraho niba kumva
Abudu ndagusuhuza niba ubasha kuba wanyumva ndagusuhuza ndagukumbuye ndi nyoko wanyu amina wakuru kuri wajaga nk'umwandika imyenda nk'utunganyiriza uniform ugiye ku ishuri turagukumbuye twarakubuze tugira agahinda kenshi sokuru wawe yaragukundaga yarakubuze agiye gupfana agahinda ko kutamenya agakuru kawe ariko nibura yumvise ko nariho ni yatuza nico namubwira turamukunda turamukumbuye kongera kumva ko ariho byatunezeza
Amina tumusabe urakoze cyane ndahamya yuko umuhungu wawe azumva ubutumwa kandi amakuru uduhaye ni menshi yasa yujuje ayo tuba dufite mu giseke cy'amakuru cyacu abana bavuye mu Rwanda banyuze mu Kiyovu tuzaho banyuze naho bagiye tuzagerageza gushakira muri izo nzira nitugire tugeraho tuzakubwira tuzabishyiraho umwete kimwe n'abandi bose mutugana nawe rero tuzagutumikira uko dushoboye ukomeze utegereze wizeye kandi ugira amahoro
yego murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki ntege
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe
rero
Imyaka isaga 30 igiye gushira niyo nizeye Alphonsine atandukanye na mukuru we umurungi Antoinette badasezeranyeho nta mataje agaragara biteye turi mu mwaka w'1993 umurungi yaramaze kurushingana na Mutaharugamba Emmanuel bari mu Bubiligi niyo nizeye ari Burundi ari mu Rwanda magingwa yakaba yibaza icyabaye kuri mukuru we atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi umudugudu wa Gasharu nguyu mu kiganiro Agasaro Kaburaga
kinzanye hari umuvandimwe nabuze ndashakisha mukuru wanjye yabaga mu Bubiligi bafite umugabo bakorana na mariage mu rusengero rw'Abangirika ahantu bitaga kuri kafe y'abarundi ariko icyo gihe twabaga i Burundi niho yagiye hariya muri 1983 aba yarashaka ababyara nuko nyuma muri 1995 baza kutubwira 1992 umugabo we aza no kugisura i Burundi i Bujumbura nuko nyuma amara nk'icyumweru asubira mu Bubiligi nuko nyuma y'1993 nibwo mukuru wanjye ambwiraga ati rero nashaka ko narigaga segonderi ati ndashaka ko wazaza ugashaka pezansharje ukaze no ukagenda duhanira ibintu by'amamodoka ibintu byinshi nuko ndabishaka ndabibona muri Sabona mu Burundi hashize nk'icyumweru ubundi yari ibyago perezida waho arapfa witwa Ndadaye nuko ibintu bibaye ruvange ibi bibazo turabihagarika nuko niko kuza intambara yo mu Rwanda nayo irabaye 1995 kuko turaje nuko ni nawe ndihitaga na Minerva Chimbi Banki Bergorese Banki Rambere nuko ibintu byose birahagaze tatura ntitwongera kuvugana nta communication ariko nyuma y'intambara tugeze mu Rwanda batubwira ko ashobora mu kuba yarapfuye ariko akaba afite umwana witwa Jessica ko nagira ngo rero mumfashe tumenye niba bamwe bakambwira ngo yakoraga mu ngo yari afite kafe vita ku Barundi ahantu muri Ville des Etoiles
wambwiye ko umugabo we yitwaga cyangwa se yitwa magingwa ya Emmanuel Mutaharugamba uwo Mutaharugamba ntabwo yigeze atahana na rimwe i Rwanda ku buryo waba waramurabutswe aho ngaho i Kigali
ari utubwira ko yamubonye nta kimpaga kuri na kamwe
niba umurungi akiriho amakuru yabakubwiye ko yaba yaritabye Imana akaba atariyo niba kumva muri kano kanya muri iki kiganiro Agasaro Kaburaga niki wumva ushaka kumubwira
kuri baramutse bariho bose na Mutaharugamba na kwishima cyane nakomera kwishima mbonye bavandimwe twabuze igihe kinini kandi babaye batanariho nabwo yose no kubishima Imana kandi zazibagirira neza zinyuzite ni ukuri mufasha abantu benshi Imana ni ukuri dufashije nibura mukanaduhuza n'uwo mwana wa yanaduha n'amakuru niba hari n'ayazi byaba byiza ni ukuri Imana yo mu ijuru izaziguha umugisha utagabanije cyane iguha umugisha uzaba n'ijuru bazaribona
dukomeje iperereza hano ku ijwi ry'Amerika abantu batuye mu Bubiligi mwumva ijwi ry'Amerika abatashye ubukwe bwa Antoinette Umurungi na Emmanuel Mutaharugamba ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'igihumbi 1989 ubukwe bwabereye muri komini y'umujyi wa Bruxelles kuri Grand Place abagiye mu kiliziya cy'abangirikani aho basezeraniye imbere y'Imana kiliziya iri ku muhanda witiriwe Capitaine Crespel kuri nimero ya 29 niho abashyitsi bakiriwe abasuye Umurungi na Mutaharugamba bamaze kwibaruka imfura yabo Jessica Mutaharugamba ijwi rya Amerika agasaro kaburagayira binginze niba uzi Umurungi Antoinette umukobwa wa Sozera Theodore niba waramubonye I Bruxelles I Matonge niba uzi uko byamugendekeye duhamagare uduha makuru Emmanuel Mutaharugamba nawe ahuri hose mu gihugu kimwe ku mugabane wa Afrika duhamagare utubwire uko uwo mwashakanye byamugendekeye abavandimwe be barabikeneye
agasaro kaburaga
iki ni kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika lonsi mu Karugema no mubyeyi w'imyaka 66 y'amavuko yabuze abana babiri Prosper Kayihura yabuze mu mwaka w'igihumbi 1994 bava mu nkambi zo mu Rwanda basubira mu ngo zabo na Pauline Mukazigama yabuze mu mwaka w'igihumbi 1998 amutumye I Kigali ntiyagaruka abo bana barihe nibo dushaka muri aka kanya mu kiganiro agasaro kaburaga mu Karugema Leoncia atuye mu mudugudu wa Musebeya akagari ka Muganza hazwi nko ku Ruyenzi umurenge wa Runda akarere ka Kamonyi
navuze abana babiri umukobwa n'umuhungu umuhungu namubuze 94 twarahungutse mu ruvunge rw'abantu benshi ari nijoro mbega twaragendaga ntitwaruhaga twari duhungutse tuvuye ahantu bita mu Mataba tuza mu kivunge rero cy'abantu ariko twageze ahantu hitwa Irunda sinamubona turamubura tugera mu rugo turavuga tuti ni umwana mukuru buriya azi ari bwizane nejo nejo ubundi turategereza turaheba kugeza
uwo mwana w'umuhungu yitwa nde
yitwaga Prosper Kayihura
icyo gihe muri 94 afite imyaka ingahe
afite 12
none se mugeze Irunda wari kumwe n'umugabo wawe
yego
mu buri umwana
murawe neza neza yewe tutamubura pe
ariko icyo nshaka kukubaza mugeze mu rugo umwana ntimumubonye turi mu ntambara ntambara yarangiye ariko mubuze umwana umwana ntiyagiye gukina kuki mwibwiye yuko ari butahe mwibwiraga ko yanyuze he
kubera rero ko harimo abantu benshi mu nzira twibwira ubundi yari ahazi pe kuva Irunda kugera iwacu kuva Irukoma kugera iwacu ndumva atayoba ariko twaramubuze
n'umwana w'umuhungu w'imyaka 12 intambara yarangiye turi mu kwezi kwa 7
hari urunyuranyurane rw'abantu benshi cyane benshi abazamuka n'abamanuka abantu benshi pe hari umutekano uteye ubwoba
none se mu bantu mwari mwarahunganye mwahungukanye ntawugeze ababwira ko yamuciye iryera
ntawe ya bahakaniye ko batamubonye nyine abo twazanye nyine icyiciro twazanye twamubuze turi kumwe kandi n'abasigaye inyuma twarababajije cyaranze Aibuwe hoya jeji. Panu ntasha aje, tutasha aje. Tuje na tutasha aje noma shama kutuwe yuko ya wala pwe wala mrugu nyimu. Yewe nanu tutasha aje. Kutuja za utura chaseka, tulatihura na papa uri raza kuita wimana nyine. Nuko. Sigara nje nyine mutuwa na dutoya. Nuko. Sigara na wonga ku. Gahari kwa ndanyo chiku. Nakuri kuruwaru uje na jie, yuruko senda shachisha nda hii.
Iki hee. Prosperi Kayihura umubuze turimo kwezi kwa karindwi sinkubaza matariki murimo murahunguka mugaruka mu ngo zanyu umwanyura mubuze
cyari mu kwa karindwi
nta muturanyi wabonye hafi witabaze nta munde muntu wabwiye
nta muntu wamubonye pe icyo gihe so ko hatari hakajyaho n'abayobozi kwara babwo nabantu biwa tukubenje bari baragiye kongo no abantu bose bari baragiye kongo twe twagarukiye ahantu bita mu mataba mu ruhengeri kwaga mu ruhengeri abandi baragiye kongo baje 96 na 7
none se ubwo buyobozi bushya bwari bwariho ico gihe
ne bwaje nyuma mu byo mu kwezi kwa tumva ubuyobozi bwaraje ari mu kwa 9 ubwo twatangiye kugira umuntu abantu batuyobora ariko nabyo bitari cyane ukabona bidafashe yewe byaratinze kugira ngo tubone abayobozi bifashe
hafi aho nta hantu hari nk'ikigo cyakira abana badafite ababyeyi bari bonyine
ntacyo ntacyari gihari watu ntacyahegeze cyaje nyuma biranahava ariko ntacyo ntacyari gihari icyo gihe
wowe iyo utekereje umwana wawe wambwiye uti Kayihura uko nari muzi yari umwana uzi wabo ushobora kwizana kigeza mu rugo umwana imyaka 12 yijyana ku ishuri yakitahana hari uburangare yari afite ku buryo yaba yararangaye
oya ntabwo yarangaraga nubwo yatsinze ikizamini cya seminari muri uwo mwaka dufatanya na padiri kumushaka biranga rwose
hari banyirarume na banyirasenge na banyina wabo yagiraga
bari barabishe nta bari bahari wacu nta hari hahari ehe nta hari hahari ntabwo yari kujya yo ko bapfuye
yarabizi ko batakiriho
eh
nta bantu utekereza yenda bakundaga gukina n'abana batoya ari bakuru kuvuga uti yenda yakurikiye umutoza kanaka niwe bari
kumwe ntacyo nakubeshye nahebye n'inyo nahebye
iyi myaka yose 28 ishize utazi irengero ry'umuhungu wa Kayihura
kandi sinjya mpagarika ngo mbure yarapfuye yeye bari kutihambira sinjya mpagarika umurambo we ngo ngubone
birumvikana igihe cyose utarashyingura uwawe ntabwo
ikinyarwanda
ugomba kumva ko ariho kugeza igihe uzaba wamubonye ukamihambira utamwihambiye nabwo uzakomeza umureke itara rye ryake utekereje ko akiriho nta kundi kuntu wabigenza ariko dukomeze dushake niba umbwira ko banyirasenge na banyina wabo n'abasobo batari bakiriho kugira ngo numve ko umwana ashobora kuba ariho yanyarukiye
oya ntawe se banyirasenge se yasenge ko yaratuye uko mahafi nabiyoberwa nawe ntaho yagiye ntawe sinzi uko byagenze
niba umbwira ko umwana wawe Kayihura atari nkubaganye ko atari inzererezi
ntabwo yatubaganaga na rimwe
ntacyari gutuma adataha
baramutumaga akagenda akaza akazira igihe ntabwo yari umwana ushira isoni ntabwo yari umwana ukubagana cyangwa urangara oya
kugira ngo umubure ukebuka inyuma usange nta gihari wabibonye ugeze mu rugo wabibonye ukiri mu nzira wabibonye rwabimenye ryari
twabibonye nyine kuko twagendaga abana bamwe batoya tubazirikanya n'abandi
yego
ariko we ntabwo twamuzirikaga yari mukuru namubonye twabibonye tugeze mu rugo abandi bana bari bananiwe twari twabasize no mu nzira ahantu bitika yenzi kwa bene wabo wire ati njyana sense gara turata ariko ntabwo yageze mu hehe
ndimo ndatekereza ahantu Kayihura yaba ari ni wabo baramurembuje n'icyo yamushukishije kugira ngo amugumane nicyatumye
nta hantu tutashakiye na padiri mukuru rwose yari n'umuzungu mana yanjye yabimfashije maturamubura
muramushaka munamubura reka dutekereze ko Kayihura Prosper akiriho niba ariho ubu ni umugabo w'imyaka 40 akaba akumva yenda nawe atazi kuriho avuga ati ababyeyi banjye bashobora kuba atakiriho yarakoze ubuzima bwe nkunda kubivuga kenshi wasanga muturanye ariko muturanye aho ngaho aba yarahageze ariko ashobora kuba ari ahandi hari abavuga bati sinzanahasubira iwacu nta gihari niba atekereza ko namwe mutakiriho icyo gihe cyatuma nta ataza kubashaka ibindi ntitubyibaze niba umuhungu wawe Kayihura akiriho akaba kumva niki wamubwira
ewe namubwira ko mukumbuye namubwira ko abavandimwe be bakimwibuka bamushaka ewe yasize ari ubwana butoya none baba abagore n'ababyeyi bafite abana bangana nk'uko yanganaga ewe bamushaka cyane turamukumbuye
Chaka gasaro kawe muzakabona
madero
Chaka gasaro kawe muzakabona
Wichiki ntegeye
Chaka gasaro kawe muzakabona Chaka gasaro kawe muzakabona
Hari nundi mwana wabuze
Namubuze
Uwo mwana wundi wabuze wamubuze ute yagiye
Umwana namubuze 98
Bigenda
bite uwo mwana twamutumye Kigali yarafite imyaka 15
mumutumye Kigali mumutuma peteroli mumutuma
twamutumye ku wundi muntu wari utuye mu cyaha hafi ndetse yavuye mu rugo yigabye
yego
ari burare niko byari biteguwe agezeyo kuko yagezeyo ariko mu kugaruka twaramuze ntabwo twamubonye uwo mugabo avuga ko yagezeyo akarara mu rugo rw'uwo mugabo hari umwana abereye se wabo w'umukobwa ungana nk'uwo ngo yarabasiganye wajya ku kazi noneho ngo saa sita zigeze uwo mwana w'umukobwa aherekeza undi ngo amugeze ahantu bita ku Kimisagara atega imodoka ya tagisi yajyaga Nyabugogo kuko uwo mwana nawe yari akiri umwana aravuga ati ni imodoka itukura ntabwo twamubonye
uwo mwana yitwaga nde
uwo mwana wanjye
yego
yitwaga Mukazigama Paulin
afite imyaka 15 uwo mugabo wamutumyeho yitwa nde uwagiye ku kazi akamasigana n'undi mwana mu rugo yitwa nde
yitwa Simoni twagira umukiza
ni mwene wanyu
ni umukwe wanjye afite mukuru w'uwo ngu nuko mukuru watara ariyo yari ari kuko yari amaze kuhabyarira yarabyaye noneho nta telefone zari ziriho ariko yadutumyeho umuntu atumuze azohereze pole namubatumeho
ku buryo kuva yurira iyo modoka itukura
ntabwo twamubonye uwo mwana dusabe niwe umuheruka wenyine
none se mubonye umwana atageze mu rugo zimvikana nta telefone zari zihari mwabimenye bitinze ko yatashye ariko ntagire mu rugo
hashize icyumweru ariko nkumva mu mutima wanjye ntafashijwe noneho nohereza uwo mukobwa mukuru ni ngaho ujya kundebera umwana mu cyaha hafi agiye bati se ntiyaje bukeye ntitwamwohereje badafite binevi ubwo Simoni ni nawe ubizi njye nabyo nzi ariko yaramuhakaniye ubwo twahera ubwo dushakisha ahantu hose pe turaheba burundu
uyu mukobwa wawe we Mukazigama yari umwana ujarajara yari umwana w'umutima yari umwana
cyane rwose n'ikizamini cya leta nyuma nabwo turashakisha amanota amaze gusohoka nabwo turamuheba neza kandi umuntu akatubwira ngo namubonye munsi ya gare Nyabugogo ngo mu bagande bari bahari batekaga amaresitora twebwe twagiyeho tukamubura undi muntu ati njye namubonye se hashika akora muri nosi
yego
twatuzugutoya twari matasiyo twababyeyi akabimbwira gutyo nahagera se hashika nkayicara nkazamara icyumweru simubona undi muntu ati namubonye mu Biryogo ngo kuko abantu n'abantu ariko babamubonaga ariko nta muntu wo mu rugo wamubonye undi muntu yongeye kumubwira igikundo mu midugudu yo kwa Rujugiro ati naramubonye ati duhuza amaso ati nuko akubita urugi ku gipangu aranyihisha ari n'undi muntu wanyatse ifoto ye ndayimuha aragenda yari umukobwa nawe yambwira ati gose umwana wawe njya mubona ku mugezi yarabonye iyo foto ati njya mubona aho tuvoma ati amazi yabuze mu midugudu yo kwa Rujugiro yaragiye ifoto arayitindana ayizana yarafurikatse nuko arambwira tumva ati uwo mukobwa naramubonye naranayimwereka aravuga ngo arabazi kuko twari turiho turi benshi ataravuga ngo arabazi ati noneho turayirwanira ati niko gusa gutya atarambwira ngo arumva bakumbuye ngo ariko ngo nta mafaranga afite ngo igihe azayabonera ngo tuzabona azi kugeza ubu ngubu yewe inka ndebe iyo foto igihe yayitwariye ubanza hari muri 99 kugeza ubu se ndabona uwo mwana w'umukobwa abandi bati yatwawe n'abagande yakoreraga bati hari umugande yakoreraga wari ufite abana babiri n'umudamu yamujyanye bugande nuko nayo n'abo bantu bagiye bambarira batyo gusa
none se wowe kuva kuwakubwiye yuko yamubonye bagiye kuvoma kuva kwamubwiye ko yamubonye muri iyo midugudu yo kwa Rujugiro wakuye uko yamubonye mu bagande kuwa rutuye hafa aho hakurya Nyabarongo kubera iki utigabye nkuko yigabye wowe
ngo ugende njyayo urumva aho bambwiye hose njyayo n'abarumuna be naraboherezaga mu gihanga nanjye nkajya aho ngaho yewe hari n'ubwo mukuru we yiriwe ahicaye inyuma y'icyo gipangu ahetse umwana nuko bumwiriraho atabonye hari ukingura icyo gipangu nibura ngo arebemo
ndabyumva komera ari wemere unsubize ibibazo nkubaza kora ko ari utuntu nshaka kumva muri 1998 u Rwanda ni igihugu kitangiye kwiyubaka gifite ubutegetsi wigeze witabaza nka polisi y'igihugu ngo babwire uti nyaboneka ni muntabare nabuze umwana kandi bambwira ko ari aha n'aha ibyo byose aracyarageza ku myaka y'ubukure ufite uburenganzira bwo kumushakisha ukamubona ukamugarura mu rugo ibyo warabikoze
ntabwo rwose nabikoze mana yanjye sinari nzi ko ari n'umuntu yagarwa ariko polisi ni tuyimenye ubu ngubu nubwo duturanye nayo tuyimenye
kubera ko umwana wawe ndashaka kuvuga uyu Poli na Mukazigama ku mwana ajya ku hantu bakamuherekeza agataha ariko kera bajyaga bavuga ngo Nyarugenge n'amahanga kugendwa n'abayizi ushobora kuhagira ugasanga amatara menshi ayitatse ugashaka nawe kureba reka twibwire yuko uyu mwana wawe yagize gutya akavuga ati reka nanjye mbanze ndebe Nyarugenge uko imeze
niba yarayobejwe niba byaragenze gute ntabwo mbizi pe
ubu se kwashize imyaka myinshi imyaka 24 ni myinshi
ariko sinjya mubura sinjya mwibagirwa muramureba yewe hari n'itangazo ryigeze guhita bavuga amazina ye yombi ngo ko yapfuye ntihambere n'ikera ariko nari naramubuze
iryo tangazo ryahise kuri Radio Rwanda
bavuga ko yapfiriye mu majyaruguru mu Ruhengeri muri Gataraga icyo gihe hari abasirikare bari baragiye i Kongo barangiraga umugabo we ngo wagiye i Kongo ariko ntiryane umwari mu kiga primere ni nkuru yari akiri mutoya bavuga ko yasize umwana icyo gihe nirirwa naguye mu kantu yewe abana baje kurya saa sita ntimuzi ko mukuru wanyu ngo yapfuye bati duha ibiryo twirire n'ubundi yarapfuye none se ubundi turamufite
none se icyo
gihe yaje kubimbira sinkibuka uwo mwaka ariko rwegaga mu wa gatanu
iryo tangazo ryanyuze kuri Radio Rwanda
ryaciye kuri Radio Rwanda
riri mu bika ko yitabye Imana
ariko ni amazina ahuye Tore na Mukazigama
ni amazina ahuye ariko ntabwo uzi niba ari we koko uwo mugabo bamubikiraga wari uri muri Congo amazina ye murayazi
wari waragiye ku rugamba sinabifashe mu mutwe
kora ko niwe wenyine bashobora kuzadufasha kumenya niba umugore we wo yarafite yarakomoka.
Ah, ntabwo nigeze mfatize naryo mu mutwe mama. Umvise byeze naryo wapfuye gusa.
Uwarangishaga ntabwo mu muzi.
Ah,
watanze itangazo.
Ah, oui. Ebica kuri radio gusa nuko ibikuri ruhandu kuva ibikuguye mu gutu.
Muri buku mwaka iryo tangazo byatangukiye.
Kose mwaka no hete niho muri kangahe we ko we watsinze muri 2003 oya n'umugabo wa 2000 we urukika primaire niho muri za 100 niho muri 100 niho muri 2000 ni muri 2000 niho muri 2000 atari 2001 mwa
uko biri kose
rena turabarusha ma turabarusha
ntabwo ari uko turushya ni niko kazi n'umuhamagaro nta
gose
ndifuza kumenya watanze ritangaza buka kumukazi gama kuri na yicaje imana bashobora kuba bahuje amazina ari kubahuje amazina
niyo zina gusa ryare rihuye mbese na amazina ahuye ndavuga se umwana wanjye yageze mu majyaruguru gute kandi bamubwira ikigali
niba mukazi gama akiriho ashobora kuba ari i Kigali ashobora kuba aragiye Uganda arajyanye nabo yakoreraga ashobora
kuko hari n'umugabo wamubonye
yego
hari umugabo wamubonye wari umuzi ngo bahurira mu biryogo ari kumwe n'uwo mugabo yakoreraga noneho ngo aramusuhuza ati usiko wanyu bakubuze no none aramubaza ngo se bashakiraga icyo tubagushakiraga ngo ugiye kwiga no urazohereza y'abandi rero ngewe ntabwo nzajya kwiga umva ukuntu ngo yashubije uwo mugabo none uwo mugabo wa bari kumwe akubita uwo nguwo aramwirukanka aramutera imigeri batuze imbere nuko ngo aramukubita rwose uwo mugabo yaje ariravuga ati umugabo bari kumwe yankubise
uko biri kose mbere y'uko turangiza iki kiganiro kibaye kirekire by'umwihariko kubera ko ushakisha abana babiri wabuze ku buryo budasobanutse umwe kayihura prosperi wabuze mutaha muhungu kamugaruka mu rugo mu kwezi kwa 1994 uyu polira mukazi gama nawe wabuze nyuma y'imyaka 4 muri 1998 umutumye ikigara kajya ntagaruka ariko bigaragara ko ashobora kuba akiri muri Kigali yaba yarahavuye se akaba yaragiye ahandi ahasigaye ni ukumenya niba amazina y'uwitwa Paulina mukazi gama bashobora kuba basangiye amazina bari barashatswe n'ushobora kuba ari umusirikare niba ari we akaba atakiriho ariko reka dukomeze twizere ko dushaka ariho turasaba bumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya umuntu wese waba warigeze gutura mu midugudu ya Rujugiro waba waraturanye ahariho hose n'umuganda ufite umwana umukobwa akoresha umuganda bitavuga
guhindura amazina abana b'iki gihe
bagahindura amazina kugira ngo atazamenyekana ubwo azatubwira ariko se nanone nguhe akanya ariko noneho hano usigaranye amasegonda 30 gusa yo kugira ngo wongere usuhuze umwana wawe umubwire iki kuri ku mutima umubwire ko umushaka akwiyumvire
nibakire turamukumbuye ari abaturanye ari nyina wa batisi ari abavandimwe turamushaka cyane kandi turacyatoye twari dutuye ntago twahavuye niba ariho rwose azaze tumubona
rizera ko ubutumwa bwawe abwumvise kandi wubahirije igihe amasegonda 30 ararangiye madamu Karugema Dunsia rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagukomeje kandi ndaguhamagarira gukomeza gutegereza uwizeye icyo Imana iza kugaragariza ngaho ukomere kandi ugira amahoro
yego nuko urakoze Uiteka kurindi.
Agasaro kaburaga karabonetse.
ikiganiro agasaro kaburaga ni hano kirangiriye muri benshi mwanditse mu gitegereje kumva hamagara nzabikora uko nabibasezeranije kugira ngo hatagira uvutswa amahirwe yo gushakisha uwe twiyemeje kutagira uwo turenze umurongo ngo atambuke mbere y'undi birumvikana ko hari igihe gutegereza bimara igihe ariko igihe cyose wanditse cyangwa se unyuze ku banyamakuru b'ijwi ry'Amerika i Kigali ubutumwa bwawe buba bwageze ikambere turagutumikira hitiyise uri mageragere nziko ushaka umwana wawe w'umukobwa wagiye umureba mu mwaka w'1994 tuzagutumikira naho ubutaha mwari kumwe.